LSGFO for this.
Fik i bud, fik i kar, fik i puden engasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abandwana bengasa ngokwabo. California, ndi ay call, vanji ngoko soloki nge mali. Please go line, push it tesh, ngobi koni ndwe bona galayo. Ngobi koni ndwe bona galayo, ngobi koni ndwe bona galayo. Bungu bao lipumi lilanga, bendi hamba ndi kanda matafa. Apatala na lawa malangu. Ngokimpumelele isendleleni, bendihamba ndibuye kuseni. Ngokimali ndibala ngelanga. Fiki put, fiki car, fiki put enengasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abandwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayi call, banji ngoko soloki ngemali. Please go line, push it tesh, ngobikoni ndwe bona galayo. Ngobikoni ndwe bona galayo, ngobikoni ndwe bona galayo. Funa yonke into ebendingenayo, nanzo nqoba analo novalo. Ndizolenza ixesha, ngoba kaloku ndiyasebenza. Ndanqonkqoza bavula amacango, bakwapola ndagcwala nendawo. Xa ndifumana ithuba andimoshi ndiyangena, ndela ndiqhuma ndiphusha le way. Bayandifundela, flesh uliqhawe, wahlukile akafani nabanye. Melilale ndaziwa nangubani, thethe nyana ndikhephi mnasani. Wamamandla waphela ndincami, hayi andincami. Fiki put, fiki car, fiki put enengasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abandwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayi call, vanji ngoko soloki ngemali. Please go line, push it tesh, ngobikoni ndwe bona galayo. Ngobikoni ndwe bona galayo, ngobikoni ndwe bona galayo. Bungu bao lipumi lilanga, bendihamba ndikanda matafa. Apatala na lawa malangu. Ngokimpumelele isendleleni, bendihamba ndibuye kuseni. Ngokimali ndibala ngelanga.